Mgqibelo linesithukuthe
sinanga lomgqibelo linesithukuthe
sinanga lomgqibelo linesithukuthe
sinanga lomgqibelo linesithukuthe
Yena
Vale, vale, vale.
Come on, baby.